the boy call me number one. Baresa. Nimekuwa, nimemachua, mapenzi na yajua, nje ndani, ya walimwengu si unayajua, basi tumekuwa, ona litakuwa pangalo manani. Man, I just wanna make you my baby, and I'm out you today, cause I love you every day. Nishapenda, eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, amilu, nimependa tena. Nishapenda. Yeah, in a life kuna kupanda na kushuka, na kuteleza siku anguka. Ma ex mtabaki kunikumbuka, mana roundi hii sija kurupuka. Nina uhakika piri kwa keri mefika, tatu yendo anepika mira pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga, ukinipa chakula na nipa na mboga. Mahaba ya na mimi nikatunaoga. My baby, and I just wanna make you my baby, and I'm out you today, cause I love you every day, forever and ever. Ndugu jamaa na marafiki wapo, and I'm ready kula kiapo. Siwezi tabasamu usipo nilipo, my boo. Tena nishapenda, milo nimependa tena, ndo nishapenda, eti mimi huyu huyu wakupenda tena. Nishapenda, amilu, nimependa tena, no nishapenda. Divine,
my music, anandjawai.com.
Tena, nishapenda, amilu, nimependa tena, no nishapenda.